Shop Alpha Suka Music.
Gift on the beat.
Lord, I wanna tell you, Nti Wota Limbula. Cause you're my protector alongside my provider. Msiba kwimbiro buyimbo bunyuma obukuwana. Kwesonga mukama ofuga byonna. Teri teriba mukama kusinga kwagala na kusasira. Teri teriba mukama kusinga kuba wa mazima. Simanyi kye wankola obutasobola kwewala. Onanana ngaye mwe eyamanya. Simanyi lwaki kwesiga. Onanana ngaye mwe antegera. Wabula wantegera. 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 Your comfort zone has come a blessing to my life. From grace to grace. Ebyo byonna gwabikola kabaka wabakabaka. Julira ngwe mukama kubonkoze bulungi. Julira ngwe mukama kuboka kasisa nti onjagala. Simanyi kye wankola obutasobola kwewala. Onanana ngaye mwe eyamanya. Simanyi lwaki kwesiga. Onanana ngaye mwe antegera. Wabula wantegera. 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 Nze simanyi kyakuwa mukama nzokunjagala. Newe kuba kusasula ogwo muwendo nze sigusobola. Ani alinga kwe atalina bukusa. Mbuza ani alinga kwe alina byakola nga sinaba na kumusaba. Simanyi kye wankola obutasobola kwewala. Onanana ngaye mwe eyamanya. Simanyi lwaki kwesiga. Onanana ngaye mwe antegera. Wabula wantegera. 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 Wabula wantegera.
Spinning on a beat.